Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Do yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Altinere noga lewru julie hitande 2015 sappo yamde jabbiri masilimaaji chapan e nay e joomi den tawa e der maison de la presse pomo ko jottino noddo kabaru juri umar waygalo on competitive de fa hande leleedi meden di dum fu dum bubay sabedebe collective to monde oroto le lamu duanso o reso mopti wiama yimbe le bombe sumbube naati ton le tekete yonternde be barino ton yimbe le jeegoyom goto dubbe barmini dum le hen goddo on mobe barmino do holita wiade beta hande o dali aduna ono ko jaddi ko be gonde wadde bonandaji di nokku no docteur nara kanye miseni fayoto yo fokolo holi tamir wakkati jono yimbe le gombe li lamu tominyobe kuli do hen sanne tagal ko jaddi ko be natno nokku no docteur kare fud jeneto datti di kawrti to so barno to neddo goto nokku no docteur jamakan won gollobe lampaji le leedi meden di kanye usuruji holi tamir ko be gadno murtere mabbe de le cekito le yontere jabbi non de murtere balde tetti de so kambe lamobe kaldi so kalde le kawrangal wala fu ko yeltile hen ko be kolitiw balde garoje de be ngara wadde murterde anda ka fu do haadi fiobe ballon juude ko be noddita basket li leedi meden di do wono sukabe ro be ngala duubi sappo e jeegon hudi tam wiede be bami coupe o kasse li hen du yama mali fihi nigeria sekrabi wono kabaru mo di me jogini o do hande di bismillah modon e hedade fa handen holitindi wittan leedi meedi buubaybe kolitiwel le cekkiti yonterne yimbe le bombe sumbubebe naati dum wonon leeyi wuddu leedi meedi en di dum won nokko noddirteedo monde oro le lamu duanso rejo mofti le ton du holitam wede be bari ton yimbe le jeego be barminide ton neddo goto mo barmino o do holitam wede beta hande o dali adna kanko kuma do monde oro o holitiwidi dum wana haba hakkunde jaleni o holitiwi tan yimbe le bombe sumbu kanye gonde wadde ton dido bonandaji kanko noddirteedo Muktar Tembo kede ko hali do hen ko
jamma asawere bandien nati guro amme doni kubu kubu to be mari yimbe jidi gere kubu dum be mari to yimbe nani be barbini goto goto ko nyawi o fajira ko be nani o yibi e me kubu mbiya o be mbiya kundu fulbe fumbebe wana ngwanga de wana ngwanga fes e andalam liki funatai hakundu fulbe e humbebe on liki fula hakundu mabe jone bandien nati hakundu amme on wati one fulbe nati ne fa hewi koy ayo yoko yati ko hedi o bani ko ronka tan hono ko bandino ana wi tolobe dum woni fulbe Niger kambe ngani bi joki bandiyam be ga ele sama do yimbe ele tata karisi mabbe ele bonna yoti mabbe
wono ko tiagal anka dum wono ko bonadaay di ngad nono ko noddirte nara kanye mi seni fa yotto yo fokolo holi tawede wakkar jono yimbe lan gombe to minyaabe hakkilaji mabbe jottaaki do hen fe do hen dubbe kolitiwi dum wonto laawi di kawrti to nokko noddirte kare furu jennele balde jabinode yimbe bombe sumbe be naati nokko noddirte ton jama kanton do holi tawede be karbiki to yokine do gorto le hen dubbe kolitiwi wakkar jono do way wadde kutteji on yimbe le jaagotobe gombe tombe fa yotto on yimbe le demobe gombe tombe kanko dum wonno jokko merto to minyato noddirte David Terra kedo ko haali do hen do foccitango Usman diko
be ngadi bonanda nokku Carrefour jenna dum do lawi di kawrata do be bari sakike amen goto keredugul e commune Timisa be ngabbi do hayre le commune Lasera do be daaki le janyalol tomiyangol ka fede e ko wodi ko yimbe fu hultube le ngendi keredugul do be bari goto do yimbe men fu eggi do gonde hande do ana yafa e yontere torrafu wadali
sakiraabo do bayli litri mi jojjo modo halla men bemal ande ngal men noddirta face Facebook go
tamani
tagal dum wono kam yimbe le gollobe kibaru usuruji kanye lampa yi leedi meden di ko be ngadno murter mabbe balde tati le yonter jabbi non de ko be kaldi la mo wakkati jono kalda le kawrangal wala fu ko yalti le hen be kolitiwi be ngara wadde murter de anda ka fu do haadi kanko do noddi ter Salim Diallo o kanko noddi ter Sidi Salam Diallo o yo kejaado kabaruji le de do walde kede ko Usman Diko faccintine do hen
tagal balde tati murtere golle gollirda men de kuncali hore wala fu ko de holliti fewde e mosala le toppe sapetati de men darti de fay watere hebanaka jogal lobbo le jabu hala ko kabina holliti yokute beede gol almusadda jawdi le gollirde usuru ka kabaru suudi jawdi dum trésor kanyi e doña wala hen du woni hala saria dida ba hitande 82 ka dum ne nafata men ana way honobe ngala anne lobbo fewde toppe sapetati dartade de gol be mbi men jo ina talkuru andinoru men murtana golle pa men kaba ko men datata ko na golle wala fi
hono cogguji ɗi kani hokkirede ɗum hono yimɓele julaɓe gomɓe ley leydi meɗen ɗi cogguji ɗum hono ko almusaɗɗaji ko laamu o hani wadde ko wolitama ɗiɗo cogguji ɗi kollitama beete hannden ɗo bama ko ɗo ley hendu ɗum hono yimɓele dunki e hannde ɓe kolliti hono ɗum hani jogirede ɓe mbihidu sa ƴeewi hono mali hani gollirno kañe leyɗele gonɗe umois ɗe ɗum ɗiɗo golliji ɗi fuɗi kani joɗɗinirde kanko ɗum wonnoddirteɗo Abdourazak may goyo keƴa ley ɗiɗo golliji keɗe ko Barky Cissé faccintine dow hen
sariyaji kumani ɗi heɓude jawdi gollude golleji forbaji goduno ɗi garan mbaylite tabagol sariyaji kesi ɗi garan fuɗɗa fey ɓoyata ndennon le majjun sa ƴeewi kanji sariyaji kesi ɗi ɗiɗi kumani fondude ɗi mali ɗi kañum e sariyaji leyɗe iyemoi ɗe ley banggal heɓugol jawdi gollirɗe forbaji ɗi ndenno e ley majjun on paman wiide leydiyanke mali ana wawi gollude golleji forbaji leydi Burkina kasen dun leydiyanke leydi Côte-d'Ivoire ana wawi gollude golleji forbaji ley mali ɗo ndenno ɗi dabareji gonduɗi e fiyede ɗi ɗiɗi humani yuɓɓinde sariyaji golleji forbaji ley leyɗe iyemoi ɗe ndenno feso tawi wonto ɗi certata fay seeɗan a tawan kala iɗum humani fondude sariyaji
leyɗeleyɗe
fiyoɓe gowaare juuɗe ley leydi meɗen ndi woɓɓe dunodiri ɗum basketi ɓe gala duuɓi sappo e jeegom holitaweɗo kadi joni o kamɓe ɓami kuppoɓe piihi Nigéria ley hendu holitaweɗo wakkati joni woni koyɗe nayi jokkidireɓe ɓama oɗo kuppe Ousmane Dicko
fiyoɓe men ballon juuɗe jurnali golle o saabe kawaka fiyoɓe afrique fou ɓe lontugi koye mabɓe caggal koɓe jaltini fiyoɓe nigéria baddi capanɗe joyi e jeɗɗi dow capanɗe nayyi e jeegom ley laabi jeɗɗi koɓe piiɗa ko ɓe nanni baddi temedde joyi e capanɗe jeɗɗi e tati ɓe kawi mozambique capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi ɓen keeɓi capanɗe joyi tunisie ɓe pii ɗum capanɗe jetti e ɗiɗi ɓen keeɓi capanɗe joyi e tati angola fiyama capanɗe jetti e jetti dow nanni capanɗe nayyi e jeegom Rwanda fiyama temedere sappo e goho nanni nogay e tati ley nde sinere ɓe jaltini Maroc dow nannude baddi capanɗe jeɗɗi e tati ɓen keeɓi nogay e tati Angola ɓe pii ɗum baddi capanɗe jetti e jeɗɗi ɓen nanni capanɗe nayyi e jeegom rokiya dumbe laati ko ɓurɗo fuu wawde fiide caggal hitande 2009 2011 e 2013 joni woni laabi nayyi jokkodirɗi ko fiyoɓe men ballon juuɗe ɗumni basket kawi Nigéria jokki e mabɓe jokki hen Angola
yimɓele ɗum wono kumini e hawaluji ley leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiɗan wawi hono kammu o wara jamma hannden ɗo boma ko ɗo oɗo kammu ɓe kolliti wiide jamana hani wattande ɗum hakkille noon ɓe kollitiri wiide kayya
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède goni paabatoɓe studio tamani
sikiraɓe ƴeen lowɗuni e les réseau ngaji ɗi toɓe kolitiwi to sigaso to ɗum wono yimɓele cottoɓe buuru gomɓe toɓɓe ɓe puɗɗi murtere mabɓe koye ndeɗo murtere to ɓe kolitiwi ɗum wono joyen boulancerie ngaji gonɗi toon ɓe kañi en kollitiwide ley buuru wala fo gara ɓeydude ley hen buuɗi tati ɓe kollitiwide ɓe jaɓay ɗum fi hay sa ƴeewidu wakkati joni ɗum wono yimɓele ñamoɓe buuru gomɓe to sigaso toɓe sinaɓe jafato boulancerie ngaji ɗi to soɓe keeɓa sodde buuru wakkati joni ɓe gondi e haldude fa ƴeyal hono oɗo golle hani waɗede caggal muɗe gardan faɗo jenne ɗo ley dene noddirtede kana fa hollitameɗe wakkati joni ɓe kolliti metti maɓe ɗum wonon bonanaji gaɗo yito wakkati fuu ley ɗiɗo ɗati ley henduɓe kollitiɗuɓe garan lennude toon hono koɓe noddirte gendarme kuusé ko ley hendu hollitameɗe soɓe lenna ɗum hono dene yimɓele gomɓe ley ndeɗo dene homo fo ana hani waddude ley hen butteme ɗiɗi ley henduɓe kollitiɗe sa ƴeewi ɗum won ley idi ramadan o bonanaji kewɗi gaɗi ley oɗo nokku won cukalel du keddiguel ley hen mbarowel duuɓi won cukalel barmuguel ley hen mbarowel duuɓi jeɗɗi caggal muɗen garan timminiren faɗo kuccal ɗo ɗum wono sukaɓe jokkolɓe gomɓe toonɓe hollitade beete hannde ɓe kolliti yimɓele gomɓe toonɓe geñade mabɓe ndi ɓe keeɓi ndi ɗe ndiɗo geñade dukoɗe soɓe keeɓi ɗum hollitame ɗum wonon haalde hono kaldal e kawral timminagal ɗo boma ko ɗo hono ngal ɗo kaldal kawral wori ɗe geñariji joyyi gannoɗi ley hen ɗi hollitamede tati ɗi ɗon kamɓe sukaɓe jokkolɓe gomɓe to kuccal toɓe kamɓe keeɓi ɗum sakiraɓe wono kabaru yimoɓe ɗimi jogini o ɗo hannde ɗi ka fa hannden kedde heɗade onno andirɗon oɗo kabaru uji puɗɗata ɗo mi holliti on wiide tan hono ɗum woni fa hande wiide saha leydi meɗen ndi ɓuuɓay saabi de ɗum woni yimɓele bomɓe sumuɓeɓe keddi e wadde toon bonandaji ɗi ley laamu duwanso nokku noddirteɗo monde oro ley cerc ley ɗum woni encareis o mofti o hollitaweɗe yimɓele jeegom keddiki ley hen neɗɗo goto barmuɗo ley hen o du beete hannde o heddiki ley ɗeɗo barme hono ko bonandaji ɗi gondi e wadde nokku noddirteɗo nara misini fa yettoyo fakkoli hollitanweɗe yimɓele gomɓe ley laamu tomiyo o hakkillaji mabɓe jottaki wakkati joni o fewi caggal ko yimɓele bomɓe sumuɓe ɓe natano nokku noddirteɗo kare fuɗo denno soɓe mbarno neɗɗo goto nokku noddirteɗo jamma kam ɗum wono yimɓele golloɓe kibaru lampaji ley leydi meɗen ndi caggal ley yontere jaɓɓinonde koɓe gatno murtere balɗe tati wakkati joni hollitameɗe ɓe jiidi e laamu o koɓe jiidi e laamu o kodu ley ndeɗo murtere wala fou koɓe keeɓi ley hen enca kaldal e pamral kaldal mabɓe gala tigui ɗum wono kaldal mumɓe ley nimre hono fewɓe basketi ley leydi meɗen ndi ɓe gala duuɓi sappo e jeegom hollitameɗe wakkati joni o kamɓe ɓami oɗo kuppa ɗum wono sukaɓe roɓɓe saabi ɗe ɓe piki leydi noddirten e Nigéria sikiraɓe ɗum wono kabaru dum jogino on do hande di ka fa hande kedde hedade hon andir do no do ser yotere meden de ana wodi.